Star Boy.
Mimi siwezi, ai, siwezi, ai, nasema siwezi, ai, siwezi papa mimi bila wewe. Mr. Seed again. Babo taitika na ukasema nikiwa na kiuma juta nipa na ukasema nikibisha mlango tafungua na ukasema wewe ndiwe jana leo na milele. Aye, now I wonder why my life is full of problems. Papa, my mama so sick and I cry every day. Yeah, papa, I look unto you and I pray every day. Yeah, papa, this life is so hard and I need you every day. Yeah, papa.
Siwezi, siwezi, nasema siwezi.
Trying to do that and nothing is happening, yeah. Wasani wenzangu wananisema eti muziki siwezi, yeah. I try and do this and I try and do that and nothing is happening, yeah. Wasani wenzangu wananisema eti muziki siwezi, yeah. Wamesahau mimi mwanadamu, ukinidunga nitatoka damu, eh. Maneno yao ni kama sumu na kukimbilia wewe Mungu wangu. Wamesahau mimi mwanadamu, ukinidunga nitatoka damu, eh. Maneno yao ni kama sumu na kukimbilia wewe Mungu wangu, eh.
Mimi siwezi,
siwezi, siwezi, siwezi, ah, hata niende kwa mwezi, mi siwezi, siwezi, ah, ninasema siwezi, siwezi.